Orab. This is the remix, man. Nyasubi ndani ya banyu mzee.
Wanajua bingwa yupi? Nani gwiji?
Sisi.
Watoto wa mji huu wote nshatandika miti. Biti kija kwa nacha huwe natoka gambichi. Chichi watu wa Ntwara ni Mbagala ukijichi. Man, kama Dubai ya giza oda. Mina beat kadem na boda boda. Aya maji ya mwezi koga. Sisi wazee wa anga nye chini na Saratoga. Ugo nire, mambo wi mambo tawire. Mkija bila breaki mtakufa we. Mi, kushindo pambano hakuna ni majabu kakukuta milima Uruguru chunya. Sasikiza hili, afusikiza shairi. Ngoma zangu kuzerewa mpaka dimbili. Ndiyo, nika sheshe changamoto vumilia kao meoa mwanamke mwenye mtoto.
Relax, relax, 255 man. We going up, are you Raider man? 250, let's go Raider.
Ni tapapa mkubwa imfura sindi butura igisasu charutura kuga kep na katurag imigami mchura oya na mutimi ngura hazi na omna nura nuto tuyuzi mugura manyajira buvura wamanga itambura domo kabimbi sura ngagu siga bakuvura mhonja ngurubura inzira mpinda nyura hibyo kumanura niga chira vira rura narapche bange mutara menye nzira munyura mucheka kwa muteyu goba gusa mfumura rukavu nizina na hawe yendi sungura nago ninda guzo mchini naje ntacyo binyungura bo muterwa wa nyuma ntibinungura muri nkungu zimukomeje gukungura iyi rap ni nka food nyeganye zishundura tura yikina nka barya niga nimwe mfungura. Now I'm a been real with y'all, me amigos, I've been running this shit since 2-3-0s. I've been getting paid, you'll be doing your free shows. I win these games while you busy missing free throws. Sit down and learn from the king motherfuckers. Ndiko muvuduku kaze nge ntabwo mwamfata. Yo no I raised your sons ni baba ye. I never stop eating your game, check the menu.
Yeah, we back 255 right now. Straight away from Rock City, Rap City. My nigga Nengo, let's get him.
Hey, mini zedia gold, yo, bring, bring. My shine, who can win on a big thing. Una everything up on the run town. Nitafute unipate we juu ya crown. And trust me, kila moja na nitaka. Msibani lambi lambi japo chachi ni sadaka. Siri ya kitambi ni mimi, bila shaka. Nikose uje ufe maskini, mother. Mie nilushwa kwenye public service. Deficit budget ya fukara kwangu najis. Ukinipata ishi nami kwa nidhamu. Nyotangu imefanya paka mcharo kawa mtamu. Na unabudi kuinama si unataka cha uvungu. Cheka tu Afrika sana unamona koi mzungu. Binadamu umeumbwa kusema. Ata mimi ningekuwa wozu ningemtendea sepetu wema.
Chill Nengo, chill, chill badige. We going up again. It's now 257 in the house. My nigga Beefus, let's kill them.
Toka Kayanza mpaka Buja kuna kunifikia. Uwe wa Nyanza wakuja wote wamesha potea. Nisha wabwaga wote na kibuka kidedea. Bingwa wa misimu yote na nini cha kuniambia. I'm a hip hop keeper, Beefus the shooter. Watoto wa kike wananitaga the rooster. I'm lost king of first school and new school. Get out my way nigga, I'm so cool. Unstoppable kind of thing, hurricane. Impeccable and I'm lacking Solomon. Toka ends mejifunza kufight alone. Iko was me wa kwanza on this throne. Iga wane, be number one. Bisha ni kushone, first ni kuchane. Hatuko saa mna fever hamjamin. Saji chawa kudeliver, hayamadin.
Awari chumi na tibidi nange mogara myegaho ngasamye. Mushake miyunge nghamenyu jibi hatane. Miruke gusomja Francine na usigi ngorane. Ingorane nijewe naraba sidze ni mngihangane. Ngora dance on dadili mbanga na rapamura beats. Zoba ganzan, zoba hamban, zoba bicha kuma hit. Imujinga igitega ni makamba banyita king. Na umiko meza nginyo njihende mura humba muri wiki.